Muganga murandeza ni umunyamakuru fraterne wa Kigali Hit.
Pardon?
Uravuga ni umunyamakuru fraterne wa Kigali Hit. Ngibitaro byaranyere bifashwe ngo n'inkongi y'umuriro.
Bifashwe n'inkongi y'umuriro ariko biturutse muri pediatri.
Biturutse muri pediatri?
Yego.
Byaba bitewe n'iki kano kanya muntu mu murakeka ko itewe n'iki?
Bishobora kuba bitewe n'impuza n'amashanyarazi. Na circuit électrique kuko nabonaga umuriro uri guturuka mu maboate. Ngo rero tugerageje kwirwanaho ko mu ma extinguisher dufite umuriro turawuzimije.
Mwakikwa mwakorecha extinguisher murawuzimije polisi ntabwo yakageze. Mwakikwa mwakorecha extinguisher polisi itarahagera muri urazimye.
Polisi ihageze isanzwe twamaze kuwuzimya.
Hanyuma se ibyaha byangiritse nta bantu bafashwe?
Nta bantu bangirikiyemo kuko aho umuriro wahereye nta barwayi benshi bari barimwo. Bahise babona bituretse abashoboye kuvamo bavamo vuba vuba kuko nubwo banatinda bo kuko babonaga biri gucumba cyane bagomba kubura n'umwuka bakaba bapfiramo ariko bahise tuvamo tujyanwa asambure pointi na none aho duhagaze umuriro wazimye.
Ibyangiritse byaba bifite agaciro bingana gute ugereranyije cyangwa se wenda ntabwo urabimenya?
Ntabwo bari kutwemerera kwinjiramo ariko urebye nta kintu cyangiritse kidasanzwe.
Ni inyubako ishaje igenze bite?
Yamaze hano ku bitaro se inzu iri munsi y'imyaka ijana cyangwa 50 n'ingahe zose ko zishaje.
Tukaba tugeze wenda ni ahantu wenda gaze wenda yaba ituritse cyangwa se wenda ariko kuba ari insarasiyo wenda bishobora kuba byaturuka ku nyubako zimaze imyaka myinshi irenze
20. Ni inzu zishaje, ni inzu zikuze kubera ko insarasiyo nazo zirashaje ni ukuri. Kandi urabona dukoresha ibintu byinshi by'amashanyarazi bisaba amashanyarazi menshi nkeka ko ariho biturutse.
Murakoze cyane. Ntandi makuru ari update waduha kano kanya?
Andi makuru
update
ubu turimo turahumuriza abantu umuriro wazimye situation ni calme pour mama. Gusa nje nasabaga ko uko byamera kose ibitaro byakwihutishwa bigasanwa cyane ko bimaze igihe kirekire bigaragara biri mu nyandiko no mu magambo bavuga ko ibitaro bizubakwa ariko kugeza ubu ngubu nta kintu kitwereka ko bizubakwa uretse wenda aho tuzimukira harimo havugururwa ariko nabwo igihe bamaze bari kuvugurura byagombye kuba twarahimukiye nibura ibitaro bigatangira bikubakwa.
Nta kindi
nibyo ngibyo nta yandi magambo.
Murakoze cyane.
Yego.